yako baba wasaili na kusalimu na kusalimu Yesu ayo ayo milele yote
Bwana milele
na milele yote zinasonga oh utukuzwe we
utukuzwe Bwana
Hallelujah!